alam blo. Onye Chukwu dobere nọ. Ala ajiji ma. Kuza alam blo. Onye Chukwu dobere nọ. Ala ajiji ma. Kuza alam blo.
Onye Chukwu dobere nọ. Ndị bagwe kalile na-ekele gị maka ọkụ isi erihe rụmanhe mosk rụmanhe parish bonu ụzọ ha ekorota rụkụmanhe bohol bagwe ka jadụka obodo oyibo ọkụ na-enwu n'elu enwu n'ala abịa n'ezigha ọba ana-ekele gị ekele shi ike maka ụzọ ịrịrịhe rụkụmanhe bohol ndị okpuje lile na-ekele gị ekele shi ike maka ọkụ isi erihe a na-ekwu ole yara ole honorable ida from odoru simukele gị
ala jiji ma menomiwue odoru shaka menomiwue madomadu gwagwe menomiwue okada riders menomiwue union members menomiwue papa mama brother menomiwue brother sister brother menomiwue tegini tepola menomiwue odoru shaka menomiwue onorebida enomiwue okada riders menomiwue ebushama menomiwue everybody dey happy dey jolly menomiwue sunday shama enomiwue Molue device enomiwue okada riders menomiwue sunday shama union enomiwue Molue device enomiwue for okada riders menomiwue union members menomiwue madam adugwagwe odoro adugwagwele igalamela madam adugwagwele alajiji ma odoro adugwagwele edomasebo toduna kedwale eli odoro oduda boroka your family members menomiwue ugbodo afane todu alajiji ma odoro adugwagwe odoro adugwagwele eli odoro oduda boroka eli odoro oduda boroka odoro adugwagwe odoro adugwagwele ibawashaka edomasebole alajiji ma odoro adugwagwele yes so Akwasa beats, Akwasa beats,
Akwasa beauty. Akwasa.